itarapa na kutoka. Acha kimbele mbele. Eti wewe ni boss wala pusi. Acha kimbele mbele. Nafanya vya kwangu, fanya vya kwako. Acha kimbele mbele. Achana na mimi.
Kwa nini hai? Itapata kiasi. Wakati
ameza panda kala kisha mwanzo.
Itarapa na kujitapa. Acha kimbele mbele. Eti wewe ni boss.
Zombie Republic.
You know what it is? Abuda S. Abuda S.
Nafanya vya kwangu, fanya vya kwako. Acha kimbele mbele. Achana na mimi usiumie. Acha kimbele mbele. Wajiita rapa na kujitapa. Acha kimbele mbele. Eti wewe ni boss wala pusi. Acha kimbele mbele. Nafanya vya kwangu, fanya vya kwako. Acha kimbele mbele. Achana na mimi usiumie. Acha kimbele mbele. Wajiita rapa na kujitapa. Acha kimbele mbele. Eti wewe ni boss wala pusi. Acha kimbele mbele.
Na yo yama na yo yo na kobeta yoka wo kulika yo mvude yo yesa wakati nyingi de wo abato no muje ya banene tu say yo DJ Blaze wafungishe midomo ni rapper wa past mini rapper today tomorrow na miaka kufuata nakupa boss hizo hela zangu na swaga ndo zina watisha acha ubishi present future and forever mimi ni fast listen these days have money everything goes fine wanasema mimi munene kula nyama na kula mukene nauza apo wanauza fene why don't you feel it big is it big mini demu nene achilia mini banena kama unashindwa usiji kaze ndani ya hip hop mimi ni mzee whatever you do have a cause think twice before you pause because I'm dangerous the shit goes stay close and check your nose nafanya vya kwangu fanya vya kwako acha kimbe mbele mbele achana na mimi usiumie acha kimbele mbele wajiita rapa na kujitapa acha kimbele mbele eti wewe ni boss wala pusi acha kimbele mbele nafanya vya kwangu fanya vya kwako acha kimbele mbele achana na mimi usiumie acha kimbele mbele wajiita rapa na kujitapa acha kimbele mbele eti wewe ni boss wala pusi acha kimbele mbele wewe ni mwanamuziki kwa nini hausikiki utapataje riziki wakati hauna shabiki music sio game game la kuwekewa miza ra mimi nachana kwa ham ham kwa sababu naweza yo I'm most welcome nimewapush nimesogeza na hip hop na dam na vipofu waweza cheza so za fake zetu original wanasema sana maneno zetu yes zao zote no nashika hapo wanashika techno nasema shh funga kinywa shut up ninga tena kaa kimya bullshit eti mimi na umwa kwa maneno wanayo nisema mimi ni rapa mwerevu sio kama wale wapumbavu that Rick Ross juu ya ndovu nina hasira za kuvunja mbavu za wapumbavu wapumbavu kill all rappers who smoke weed with the peppers everything I do is fresh wana ni copy na kwanza ni chase na take glass na kupiga toss that because I look like a boss that because I look like a boss boss nafanya vya kwangu fanya vya kwako acha kimbele mbele achana na mimi usiumie acha kimbele mbele wajiita rapa na kujitapa acha kimbele mbele eti wewe ni boss wala pusi acha kimbele mbele nafanya vya kwangu fanya vya kwako acha kimbele mbele achana na mimi usiumie acha kimbele mbele wajiita rapa na kujitapa acha kimbele mbele eti wewe ni boss wala pusi acha kimbele mbele
mimi nataka maendeleo natoka utiona nataka video kama siku yangu ni leo sitaki maneno nataka cheo mimi sitaki lala mika sababu najua mimi ni kabaka wewe ni nyakabanda kwepa kibasho sinichekeshe wewe msheshe nitakukacheni kukocheni kufundishe paka ukuche achana na mambo ya jana ebu kijana ujue kuchane tika bwana sina bifu na panya pana kusema hapana hii game ni ya kufollow pole ya show mimi nakupa polo sipupe usijitape relax tena ukuwe mpole wanataka nyanguke japo mimi mgumu siwezi acha tu wanicheke kuelewesha chizo tajipa kazi mimi naimba because najua music kwangu kazi whenever take my pose na take photo na great cause Prezo, shona mastyles ambazo ni za kikraze All style, ina model ambazo ni za surprise Vensa, mugaga muto, zako zile mwenyewe One touch, nipigie biti, wote wafikie Nemi, kaza buti kama bonge la jiwe
Mbele, mbele, kimbele mbele Mbele, mbele, kimbele mbele Mbele, mbele, kimbele mbele. Acha kimbele mbele.